waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
18 million oo qof oo Australiana ayaa u diiwaan gashan inay codkooda ka dhiibtaan doorashada federaalka ee soo socota. Dalkan Australiana, hay-ad madax bannaan ayaa maamusha nidaamka doorashada. Hay-addaas oo magaceeda la yiraahdo Australian Electoral Commission ayaa hubisa in muwaadiniinta xaqa u leh ay fursad u helaan inay ka qayb qaataan keenida ama abuurida dowlad federaala. Qaybtan ka mid ah barnaamijyadii Australia Explained waxaanu ku eegaynaa sida looga codeeyo doorashada federaalka ah. Maalinta doorashada, guddiga doorashada Australia oo loo soo gaabiya AEC wuxuu filayaa in 1 million oo codbixiyaala ay saacad walba maraan ama ka codeeyaan goobaha codbixinta. Codayntu waa ku qasab qof kasta oo diiwaanka doorashada ku jira, waxaana qofka laga rabaa inuu ka codeeyo deegaan doorashada, sida ay sharaxayso Chase Lilly oo afhayeen u ah AEC.
We've got a great tool on the website, aec.gov.au.
Australia waxaa ka jira 151 deegaan doorasho. Waxaa macluumaad badan aad ka heli kartaa website-ka aec.gov.au. Website-ka waxaad gelin kartaa xaafadda aad degan tahay magaceeda ama lambarka boostada si aad u ogaato deegaan doorashada aad ka tirsan tahay oo laga rabo inaad ka codeyso. Laakiin waxaad sidoo kale wici kartaa lambarka 13 23 26 si aad ula hadasho shaqaalaha guddiga doorashada Australia ama markaasi turjubaan aad u hesho. Guddiga doorashada ama AEC waxay ka shaqeysaa oo maamushaa kumanaan goobo doorasho. Iskuullada xaafadaada iyo kaniisadaha ayaa u badan in laga dhigo xarumo lagu codeeyo maalinta doorashada. Goobaha codbixinta waxaa laga heli karaa sidoo kale website-ka AEC sida Miss Lily ay mar kale sharaxayso.
You'll be able to input your suburb and your postcode and our tool will help you find.
Waxaad gelin kartaa magaca xaafadaada ama lambarka boostada, waxaad ka helaysaa musharaxiinta deegaankaaga iyo goobaha codbixinta ayay tiri. Goobaha codbixinta waxaa yaala ama sidoo kale aad ka heli kartaa macluumaad iyo taageero luqado badan oo kala duwan ku qoran. Website-ka AEC waxaa sidoo kale laga helaa macluumaad kale oo ka caawinaya nidaamka doorashada. Waa kan Evan Aiken Smith oo isaguna ka tirsan AEC da.
You can get somebody to assist you to cast your vote. We actually have interpreting service via telephone that you can access.
Waxaad heli kartaa qof ka caawiya inaad codkaaga dhiibato. Waxaanu leenahay adeegyo turjubaan oo dhanka telefoonka qofka loogu turjumayo. Haddii aad isleedahay inaad u baahanayso adeegyo noocaas oo kale, waxaad website-ka ka helaysaa lambarka turjubaanka aad ku wici karto. Markaad wacdo lambarkaasna, waxaad codsan kartaa qof kuu turjuma oo ka caawiya sida codka loo dhiibto. Kooxaha codaynta ee guurguura ee AEC waxay booqdaan dadka ku jira meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo oo iyagu goobaha doorashada aan tagi karin iyo bulshooyinka degan meelaha aadka u fofog si loo hubiyo in qofna uusan waayin fursadiisa codaynta. Codbixiyaasha aan tagi karin goobaha codbixinta maalinta doorashada waxaa jira qaabab kale oo ay u codayn karaan. Tusaale ahaan, haddii aad ku nooshahay ama ka shaqeyso meelo magaalada aad uga fogfog.
If you have a barrier to voting on election day, there are early voting centres in the weeks leading up to polling day.
Haddii caqabado ka haystaan inaad codeyso maalinta doorashada, waxaa jira xarumo aad hore ugu sii codeyn karto 7 ka hor maalinta doorashada. Sidoo kale, haddii aadan tagi karin goobaha codbixinta, boostada ayaad ku codeyn kartaa oo warqad intaad buuxiso ayaad diri kartaa. Si aad u codsato inaad boostada ku codeyso, booqo website-ka AEC-da kadib marka lagu dhawaaqo maalinta doorashada. Haddii aad ku tali jirto inaad gobol kala tagto maalinta doorashada, waxaad codkaaga ka bixin kartaa boostada ama waxaad booqan kartaa goobaha doorashada ee gobolka aad joogto. Xataa haddii aad dalka dibaddiisa joogto, weli waad codayn kartaa. Waxaa website-ka AEC-da aad ka helaysaa foomka codaynta dibadda. Safaaradaha qaarkood ayaa waxa ay furaan goobo dadku ay ku codayn karaan. Marka aad codeynayso, waxaa bannaanka ama dibadda goobaha codbixinta ku arkaysaa xisbiyada siyaasadda oo qaybinaya macluumaad codeyneed, laakiin yay ku khaldeen waraaqaha ay qaybinayaan, sida uu sharaxayo William Bow oo falanqeeya arrimaha doorashada.
What the parties do is that they hand out how to vote cards at polling booths on election day that recommend that you fill out.
Xisbiyadu sameynayaan waa inay qaybinayaan waraaqaha loo yaqaano how to vote cards ama kaararka sida loo codeeyo. Kaararkaas waxay kugula talinayaan inaad u codeyso sida xisbigoodu u rabo. Waa tala uun ee ma aha inaad sidaas u codeyso, ayuu yiri. Doorashada federaalka waxaad u codeynaysaa xildhibaanka xaafadda ama deegaan doorashadaada ku mateli lahaa baarlamaanka dalka. Mr. Bow ayaa mar kale sharaxaya.
While people usually think of an election in terms of choosing the national leader,
inkastoo dadku inta badan ay u haystaan in doorashada lagu xulanayo ama lagu dooranayo hoggaamiyaha qaranka, hoggaamiyaha qaranka waxaa noqonaya hoggaamiyaha xisbiga ku guuleysta kuraasta ugu badan ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Marka si toosa ugu codayn maysid hoggaamiyaha. Marka aad goobta codbixinta tagto, waxaa lagu siinayaa labo waraaqaha codaynta ah, mid cagaara iyo mid cad. Warqadda cagaarka ah waxaad ugu codeynaysaa halka qof ee aad rabto inuu kugu matalo aqalka hoose ee baarlamaanka. Aqalka wakiiladu ama aqalka hoose wuxuu ka kooban yahay 151 kuraas ah oo kiiba matalo hal deegaan doorasho. Mr. Bow ayaa mar kale sharaxaya.
It's in the lower house that the government is formed and it is the party.
Waa aqalka hoose kan dawladda laga dhiso, waana xisbiga kuraasta ugu badan ku guuleysta kan inta badan soo dhisa dawladda, ayuu yiri. Hoggaamiyaha xisbigaas ama isbahaysiga ayaana noqda ra'iisul wasaare. Marka aad ku codeynayso warqadda cagaaran, waa inaad nambarka ku qorto musharaxa aad rabto inuu kugu matalo, labana aad ku qorto kan xiga ee aad jeclaan lahayd inuu guuleysto haddii kan koowaad uu waayo. Lambaradaas ayaad ku qoreysaa ilaa aad buuxiso dhammaan sanduuqyada magacyada hortooda ku yaala. Warqadda cad waxaa lagu doortaa mid ka mida 76 kursi ee aqalka sanadka ama aqalka sare uu ka kooban yahay. Waxaad dooranaysaa senator matalaya gobolka aad degantahay. Codayntuna waa ay ka duwan tahay tan aqalka hoose, sida uu sharaxayo Mr. Bow. Warqadda cad waa mid aad u weyn oo ballaaran, sababtoo ah waxaa ku yaal dhammaan musharaxiinta gobolka oo dhan oo u tartamaya aqalka sanadka.
But voting can be quite simple because there are two different ways you can do it. There are boxes above the line and boxes below the line.
Lakiin codayntu waxay noqon kartaa mid aad u sahlan, sababtoo ah waxaa jira laba qaab oo loo codayn karo. Waxaa jira sanduuqyo xariiqda ka sarreeya iyo kuwo ka hooseeya. Sanduuqyada xariijinta ka sarreeya, xisbi walba wuxuu leeyahay hal sanduuq. Sida ugu sahlan marka waa inaad lixda xisbi ee aad ugu jeceshahay lambarka koowaad ilaa lixaad aad ku qorto, sidaasna aad ku codaysay. Qaabka kale waa inaad haddii qof gaara aad rabto inaad u codayso, markaas waa inaad sanduuqyada laynka hoostiisa ah ku qorto 1 ilaa 12 oo 12 sanduuq aad buuxiso. Nidaamka codaynta ee dalkan Australia waxaa loo yaqaanaa preferential voting ama codaynta doorbidka. Marka lambarada aad ku kala qoreyso musharaxiintu culays ama saameyn weyn ayay leeyihiin. Mr. Bow ayaa sharaxaya sida musharaxiintu ugu guuleystaan kuraasta.
You have to get 50% of the vote in order to win the seat. If nobody gets 50% of the vote,
why not konton boqolkiiba codadka heshaa si aad ugu guuleysato kursiga? Haddii qofna heli waayo konton boqolkiiba codadka, markaas musharaxa ugu codka yar ayaa meesha laga saarayaa, codadkiisana waxaa loo qaybinayaa musharaxiinta kale iyadoo la eegayo cidda codbixiyaashu ay siiyeen codadkooda musharaxa labaad. Sidaas ayaana lagu wadayaa ilaa uu musharax ka mida musharaxiinta gaaro konton boqolkiiba codadka. Waxaa muhiima inaad si taxadar leh u fahanto sida loo codeeyo. Haddii waraaqahaaga doorashada aan si saxa loo buuxin, waxay noqonayaan cod khasaaray, natiijadana lagu darimaayo. Codka khasaare tusaale ahaan waxaa ka mid ah inaad sanduuqa sax ama tig ku qorto halka laga rabay inaad isku tallaab saarto ama waxa crosska la yiraahdo. Waxaa kaloo khasaarinaya codka haddii aad ku qorto qoraal qofka aad tahay tilmaamaya. Codayntu waa khasab, sababta saxda ee aad u codayn weydayna aqbalaadeeda waxay ku xiran tahay sida ay hay-adda AEC u qiimeyso iyo daruufahaaga. Guddiga doorashada ama AEC waxay fahmaysaa in dadka qaarkood aysan codayn karin marka ay dalka dibaddiisa ku sugan yihiin. Haddii aad codayn weydo, waxay keeni kartaa ganaax, sida Mr. Aiken Smith uu mar kale sharaxayo.
if anybody enrolled doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with what we call a non-voter notice.
Haddii qofka diiwaan gashan uu goobta codbixinta imaan waayo, waxaa loo goynayaa ganaax ah inuu codayn waayay. Haddiise aad haysato sabab la aqbali karo, waa noo sheegi kartaa ama waxaad bixinaysaa $20 ee ganaaxa. Haddii aad ka soo jawaabi weydo warqadda ganaaxa, waxaa dhici karta in maxkamad lagu geeyo oo aad bixiso $170 iyo weliba qarashkii maxkamadda ku baxay. Ciqaabta saxda ahse waa inuu ku dhaafo inaad codkaaga dhiibato. Marka mar walba baaritaan samee oo codkaaga dhiibo adoo og cidda iyo waxa aad u codeynaysid. Si aad macluumaad dheeraad u heshid, booqo aec.gov.au ama wac 13236.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.